catch ya. You already know what it is, man. I'm on. Let's go.
Nipo nawe tu, baby. Sina mwingine. Me loving you, baby. Sende pengine. Baby, 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 come over. Come to me. Come to me, baby, come over. Oh, oh. Baby, 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 come over. Baby, come to me. Come to me, baby, come over.
Nikiwa nawe najihisi niko paradise. Come closer washindwe ku realize. My only one girl, mi nakupa life. Kwenye penzi lako kasamaki mi na dive. Umeniteka mama, kwako nisha kufa siwezi kuleta drama. Unavuta ukiva unavutia. Una shine like a moon when it's time kusifia. Mwendo wakimisi kinyonga kasingiziwa. One day sipo kona mina hisi kuugua. Homa ya mapenzi mganga hato agua. Come over uni enzi kipenzi nisijagua. Nanifanya niwe high bila hata fright. Nanifanya niwe top bila hata dry. Nanifanya niwe boss bila yata pa. Kwenye giza unawaka waka kama ta.
Nipo nawe tu baby. Sina mwingine. Me loving you, baby. Sende pengine. Baby, 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 come over. Come to me. Come to me, baby, come over. Oh, oh. Baby, 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 come over. Baby, come to me. Come to me, baby, come over.
Nikikaa nikisizi na dedisi sija mwona kama uwe mpenzi. Please usijafanya ya upuzi. Ukanifanya nikaumia mnyamwezi. Yapo machizi wana disi kwamba kwa kuwe nimefata to kick. So funga maskio and let's keep switch on. Man I know you know kwa kona first switch. Wanasema love is blinding. Yes is blinding. Na kupenda wewe tu. Wengine si wapendi kama she won't. Hata time is for kuwana wewe. Wakisema siski kama nina earphone. Yes I love it. So nishai kukuleza. Nikiwa na wewe na jisi kama nipo undercover. Kila kitu naweza hata pale nisipowezo. Nanieleza fanya fanya baby sikubali kubezo.
Nipo nawe tu baby. Sina mwingine. Me loving you baby. Sende pengine. Baby 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 come over. Come to me. Come to me baby come over. Oh oh. Baby 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 come over. Baby come to me. Come to me baby come over.
You got me true love but nikiwa nimelosti. Ubaba iki na tabia za mashosti. Mapenzi kwa mtaji wanapenda wenye noti. Ukiwa diva nitakuwa me the bossy. Ha! Hizo pozi bala. Nadatisha kwa mtaa mpaka hao masta. Unapo roll kwa mtaa wanapigyo butwa. Navo cheza this game like a movie star. Usogopi mama. Come over to Jidai. Baby where you are. Wewe siyo 99. Washo pink za Dubai. Unanipa hii mizuka kama ride za Masai. Unanifanya niwe high bila hata fright. Unanifanya niwe top bila hata da. Unanifanya niwe boss bila yata pa. Kwenye giza una waka waka kama ta.
Nipo nawe tu baby. Sina mwingine. Me loving you baby. Sende pengine. Baby 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 come over. Come to me. Come to me baby come over. Oh, oh. Baby 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 come over. Baby come to me. Come to me baby come over.
Come over, come over. Mm, yeah.